Boy, oy, come follow me now. Just as usual. Josh man as usual. Question time this time. Akin ya. Zitazi wati ya kazi miomvira mazinge.
Easy.
Mazinge.
Izinga.
Zitazi wati ya kazi miomvira mazinge.
Easy.
Mazinge.
Izinga.
Zitazi wati ya kazi miomvira mazinge.
Easy.
Mazinge.
Izinga.
Zitazi wati ya kazi miomvira mazinge.
Easy.
Mazinge.
Izinga.
Bako fini deba iki. Kakia mani ajire diriki filingoni. You say you are single, te pilo mivuiri ya ziri madria ini dripani ali. Miruli che, miaji yo Rwanda, o Rwanda iri vako dine yizani. A ulele bwenswa, mitemi nyakume ii. Temi last born mumfujirani drill ya rusi. Wowe, zitas vino. Politicians kilu da voti, masaa baka voti. Bebo kisirungwa ya lamenti ali. They say don't drink and drive. Let me ask why do bars have parking yard? Hacking ya. Trotra birisi mida tia batanya. Adi yomini bata madia basi barene. Zita zidu wati ya kazi miomfere mazinge.
Easy.
Mazinge.
Izinga.
Zita zidu wati ya kazi miomfere mazinge.
Easy.
Mazinge.
Izinga.
Zita zidu wati ya kazi miomfere mazinge.
Easy.
Mazinge.
Izinga.
Zita zidu wati ya kazi miomfere mazinge.
Easy.
Mazinge.
Izinga.
Ma ex ni madriza. Dokini ile drida. Adi ye. New love angazi muke kwa zingo ii. Anyway. Misu sende buenya sende kwa dusi. Can pass pipi buwa sende pie ninebo. Why are we dying to live?
Hata.
Yet we are living to die. Mafu bamfedi kinga beboa. Iyo aziwere mono how is a roa. Aki ni kwanda arwande madrie. Mame ya mambi ye. Dima buti ya monopoli chodigo. Dima buti ya mvadi di muide. Mazinga mi manyongo si mi ye. Girls who are looking for rich men. Your poor brothers are for who? Zita zidu wati ya kazi miomfere mazinge.
Easy.
Mazinge.
Izinga.
Zita zidu wati ya kazi miomfere mazinge.
Easy.
Mazinge.
Izinga.
Zita zidu wati ya kazi miomfere mazinge.
Easy.
Mazinge.
Izinga.
Zita zidu wati ya kazi miomfere mazinge.
Easy.
Mazinge.
Izinga.